sawirkii 29 ay lamo lamada jid oo eebahay way jiri lama jid jidka iise iyoonay jidka sheydaan ka hanuunsanye oo sheydaan jid sheyna eebamki faraxsanay jidka sheydaan usbalaaranye lankasto yaraantiis ilaa intii hatabar galay jidkun yaa ki dareeri jiri oo kana sheydaan dad badan yaa jidkunkii hogaamiye jidka sheydaan aad ayaa inhunye laakiin sheydaan jid shey lankii raaw naarta yaala ku waraabiye eebahayna naarta way inkitala gali in sheydaan iyo xisbigiis la kitiimbiyo unuumaddii jidkan sheydaan ra'no shaki maki jiri inti naarta galaane uu ka maynin sheege jidka iise iise jidkiis faylanye inkastoo dad badan jidkun aan ra'aane iise jid shey awkii raaw iyo lankii raaw berke eebe yaanin hogaamiye jannada ninka ki bishaareeyo yaana la fadee lankii iise jid shey in raa'o fadaw jidka sheydaan yaa an diide maddii iise an koytaanna rabbiga ruuhiis yaa hasin siiye galbigiina fayoobaade wana faysadee ruuha eebe yaa tabar hasin siiye hasin geliye maddii jidka iise isinka diraaraasaan farxad yaa galbigiin ka buuxsamaase iise way ari an jidka eebe yaa ninka hanuuniye owka adsee ati iise inii an koyto fadaase ooba fadaase inii iise an koyto dowgii ki waran dowgii eebe jidkiis yaa raa'aase sidanna intii an barido yaa la koofadee oona dhato rabbiyow an walhun yaasamaayi dembigayna buuxsami naxariis yaa koo barye way aamini in iise isku tilaabta korshey anki dhimadi inii dhatana la koo baahan yahay wana la koo fadooy inii jidka sheydaan mar dambe aan ra'ne laakiin walaa go'aan ki deeri in jidka iise raa'o walaa kaloo fadee in aawkay ad ahaato maddii eebe sidan la an waranto si faylan yaa kin dheegee.